Rojemo ashindwe 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 tula
jamana ke
ausha shetani ashindwe shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali hiyo ni mbali sana mbali sana kule nimetoka paka hapa nimefika bana na siku aidania mwenyezi atafungua njia vitu nilivyokuwa nataka sahi vinatimia Mombasa tu Nairobi bado niko gangari napelekana na Isa na safari hatari hapa Mungu tu lipofika mainiongoza shajaribu sana binadamu kunipoteza shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe
Mungu wangu ni provider, mali na fedha yeye ananipa ni mengi nimesikia tena nimepitia mengine yanakera mengine ya udhunisha lakini Mungu Baba yeye unipigania yeye ndiye namba moja kwake mambo kwamba kwa kuli anapendeza na muita Ebenezer kwake sitolia mi sitaogopa sitaangamia
shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali
wanaongeongea walidhani tutapotea yeah. Meka inasonga tunazidi kupepea
tunaselelea mziki bado kwenye air kila kona mashabiki wanatupokelea
hakuna kuteseka hakuna kutabika kule tumetoka paka sasa tumefika
Mombasa East Africa paka Nairobi tumebashika ni Rojemo na Simple Boy Buddha Boss tumefika shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali ashindwe 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 tumla ni shetani ashindwe shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe bado mimi naenda mbali shetani ashindwe bia wezi kunizuia kule nimetoka mbali shetani ashindwe.